A Kwanku. Oh, Poze.
Alisema kwake ni kama kwangu, eti Poze feel at home. Akasema bila mi hawezi kufunction, ni kama mdomo bila mate.
Pia mimi alini show, ana mambo mogo, akatifanya holy job. Niko na message kwa phone, kumbe alichapwa na Kevo na Brayo.
Baby punguza manye, punguza manye,
hata mama kwa kutana.
Baby punguza manye, punguza manye, punguza manye, punguza manye,
hata mama kwa kutana.
Punguza manye, punguza manye,
punguza manye.
Huyu manzi ananibamba, lakini ubaya anapenda kugaga gawa. Nasikia anadai, wazee walisema miti ni dawa.
Na mimi alinisho, mapenzi yake kwangu ni ya power.
Yake pata potea, kata, customer Kenya power.
You post, ndevi IG, alafu anaandika caption, moja deep. Wacha chocha,
toto,
anapenda manyundo.
Nilidhani katoto, toto kumbe na dila
kapo.
Oh,
go.
Baby punguza manye,
yeah, yeah.
Punguza manye,
hata mama kwa kutana.
Baby punguza manye,
yeah, yeah.
Punguza manye,
yeah.
Punguza manye,
yeah, yeah.
Punguza manye,
hata mama kwa kutana.
Punguza manye,
yeah, yeah.
Punguza manye,
punguza manye.
Atoto kana penda ngwati, 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 eh. Atoto kana penda ngwati.
Kupiga busu ni kakukis esto. Easy lips ndaziosha na deto. Nilidhani you are humble and loyal, kumbe kazi yako ni kugurumisha freno.
Nilidhani mkulima tu vifiti, kumbe kuna mwingine kupiga miti. Weni wakamati, unalimona kamati.
Baby punguza manye,